Another edition of the Hippie Juice mixtape series with the baddest chick in the game, DJ Terry, the Hippie.
Excuse my French, bonjour, ma chérie. Hini ndoto ju, kuna vile siko ready. Merci beaucoup, nimekupata. Nasani into kuja after. Toka then kama we nimetafta. Kuku discuss before na after. Uko flawless kuzaliwa na filter. Mwili ya summer, smile ya winter. Labda ni wewe, labda ni mimi. Siwezi hata sema vile navyo hisi. Mini witness na bado siamini. Uzuri wako hapa duniani. Unapotoka, muko wangapi? Maswali mengi, sijui ni ngapi. Jina ni nani? Ni malaika. Ukinita bei, nitaitika. Ukinita bei, nitaitika. Ukinita bei, nitaitika.
J'ai du mal à me contenir près de toi.
Pata kama, niko days wewe ndo na waza. So tricky na bado so simple. Hasira na bado naona dimpo. Ukiingia sote tu makini. Ungekuwa pasta tu ungefuata dini. Kuna vitu kadhaa sijui nini. Ukianguka uwezi kuwa chini. Labda ni wewe, labda ni mimi. Siwezi hata sema vile navyo hisi. Mini witness na bado siamini. Uzuri wako hapa duniani. Hujanigusa lakini umenishika. Umefika bado sijafika. Cheza cheza unavyocheza. Si siri sheri unatesa.
J'ai du mal à me contenir près de toi. Hey, tu es jolie jolie jolie.
No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Uliza.
Na wazani nilifanya mpaka kajipa. Cheki Mona Lisa navyo tingisha.
Tingisha.
Mimi nimebaki nimejazika.
Jazika.
Wasee kila siku wanauliza.
Mschana hapa ni excited. Kama huyo mschana wa ramini taita. I was looking at you because you were looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho yako yana meta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound. You come around eventually.
Jamani, rudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu. Kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, amka tuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jasho imwagike kote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. Juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako. Nataka tu furaha yako.
Ndio ujue mahali bidii yangu imetoka.
Nataka tu heshima.
kisha wananiambia mimi ni malaika ninawapendeza wote wananiwaza siwezi wakata njaro zao manufa
he's trying to blind you girl he don't really love you
usidanga nike umwambie aji
You girl, watch any kwambie, sita kuachilia. Cause I've been around the world, na sija waiona, msichana anayenibamba kama wewe. Ukidondosa, moyo watunda kama kapuka. And I love your tattoo, and I love kapuka.
chika. Alo, mko wapi wadada?
Mama zi, mko sexy. Ala, mko tayari kuienda twa kinasi. Mabeshte mko poa, mko fresh. Mko tayari kuienda twa kinasi.
Twende tukawake huko Nairobi West, tupitie South Sea, Kashamba Kabambe. Twende tukawake huko Nairobi West, tupitie South Sea, South Sea.
Twende tukawake huko Nairobi West, tupitie South Sea, Kashamba Kabambe. Twende tukawake huko Nairobi.
Sikizeni kwa makini, prime time yangu kafika. Pima rutini, weighing the odds. It's better to be out with your boys. Making some trolls so pretty, you mistaken for toys. Na piga time, sex anga bifu. Mbunga radio yako, piga fine tune. Cheki kama ni tisa nane, tane. Tisa sita, tane.
Tane tuka wake, uko Nairobi West, tupitie South Sea, Kashamba Kabambe. Tane tuka wake, uko Nairobi.
Amani mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Te amo, te amo, te amo. Acha maringo.
Aya mapenzi kichani meyavuli ya shati, yeah. Kanyaga mbele nafata nyuma mimi zibaki. Yeah, yeah, yeah. Ukinyona usirigeme. Mipango zangu sioneza shetani.
Rishwa.
Kazi sifanye ukanichorea ni Mungu. Baba nepanga mipango. Ring the alarm, ring the alarm. Mapenzi yangu kwako yamenogea, yeah. Ring the alarm, ring the alarm. Mbavu yangu iliyofichwa imepatikana. Meni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar, yeah.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
She says she want this, she says she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night.
She said she want this, she said she want that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told her baby come back. Give me that thing where you gave me last night. Oh my African girl, I want a beat of the African drums on you. I'm your African guy, I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl, let me beat on this African drums on you. I'm the African guy. Need a kill how my PC who spy.
Na kucheki kwa mtana my boys unaringa.
Unaringa.
Na kucheki kwa mtana kamini na madonga.
Na madonga.
Hizo lips na my hips nishadiganga.
Nishadiganga.
Nita kupigia simu baby kweli tutabonga.
Tutabonga.
Super kwa mta usha tusonda. Una kasponsa Canada, usha kabonda.
Canada usha kabonda.
Una kale kako maji, kamekonda.
Kamekonda usha kakonda.
Nimekasoma vizuri kanapena anaconda.
Kanapena anaconda.
Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine.
Kama mzuke mekupanda kwanzia leo nini te daddy.
Daddy,
oh. When I hit that spot, baby call me honey. Then I mean
asali ntatiririsha, utaipanda kwandani. Vitendo na vipitisha, mambo yangu sifanyi gizani.
Kuni palama za chui chui, tabia za kifisi mistambui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah.
Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh.
Gidi 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 go down. Gidi 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 go down. I make you dance, oh.
Miami.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe. Una kata kama dingi.
Wembe,
wembe. Una wazu kaka dingi.
Zaga zaga, zaga zaga, yule
Zaga zaga, umewaka, madem ni mataka, ndo bada unataka
Timi ata chit, chat, ayy Madem kibao around the clock, ayy Me crush while they want to fuck Madem kibao around the clock
I don't know that I give it to them huh? Okay, this I mean I give it to them It happen now, and I want it again Lie Me not give it again So my damn don't come be in a time Now my body man How many parcels are Hey, my body man Cause the girl, they me no touch nobody man Cause I'm super Wrap up your body girl They said that they man give the look at the tail my nigga, go to yourself
So my damn wanna bend the village Di me na delay
Na go we young, di me na delay
Now we don't know what to wembe
When don't I cut to wembe
When don't I walk to wembe
When don't I cut to wembe
Wembe Wembe
Mambo, itoto kuwa mambo, nataka sema mambo Kama rambo, so rambo kanambo Rabu ka mambo, 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 mambo Ukini njima girasi, hiyo siyo mambo Bali ni jambo, na italeta mambo Tonyesheni upendo, si mungu waliseme Tuwe na upendo Siyo vita kama mama wa kambo
Wengine wajidai eti wamesoma sana Waezi shirikiana na watu wajasoma Wacha ni kushow Mbunya kuna shule Sote tupe ipo Hiyo tuni mambo
Wacha ni kushow siri moja Huitaji ya watu kuingia heaven Wacha ni kushow siri moja Huitaji digiri kuingia heaven Wacha ni kushow siri moja Huitaji ya watu kuingia heaven Wacha ni kushow siri moja Huitaji digiri kuingia heaven
Lakini sahi siko base na hii Kuna watu lakini nankami Kuna wale hujichocha na malaika jini Anakasoro sujichoche mami Kata gami kiwa tamu taitema nani Mingubo siku hizi kuwa mini jamii Foma angel shetani pipi wewe nani Siwezi pendo na kila mse Kila doctor hawezi kukuwate Kila vera hawezi saidi kamse Usilete za kuleta shugli We jipe niko fresh lakini ki Jo makini wanna try kuni convince Sisa mini Kiss badai Suit na tie Na uwana mavazi na miss nani Naona mbele na mbele lakini bado Doctor za gets lakini bado Siski bao lakini bado Kuna juwa na mvua lakini bado Naona mbele na mbele lakini bado Doctor za gets lakini bado
This is your number one bad girl, DJ Terry, the hippie.